kisajja kwe Sole zo zantama Sirika kisajja kwe Faku famile yo feku yange bambi nakowa Chala wange gondo pera Tina ine mbaliga Chikufula nga sikali Obanku gulira kasale Yoku weekend yo musala Weza tumofu nilawa Wamuli chono ndo pera Timu chala wange yegaba Ekitumbwe kyakomaonakyo Twala ery'olugambo Musango kiwa ayambalako Nagenda n'ekyagalirako Siri mulaalo kimanye Tinnasiba embuzi ku nkondo Ebyaffe bitulekere Eby'omunju tubyemalire Kubanga ne bw'okola otya Ono sigenda muleka Muyita bebi wange Ye dokita wange Blanketi yange Ekiro gye nebika Mulekere yetaya ya nkimanyo wange Ne bw'atambula simuwondera nkimanyo wange Ne bw'akoma w'ettumbi nnina si wa bitundu Ne bw'akeesezaayo n'adda ku makya seeraliikirira Aji, yazala mbaka fili Atela chazala Kuba pepe ya nedani Atolio mchinji aji Katia pepe ya ne muka pasta Inya mabaya ya welele Bandange tuchalo ala Tuwana tuchazala Ngawe tuwalo lirane kuba nafe Kachala bafenga wenda Ebiru ate bijata